limbalimba bakusenda senda nyabo bakusabuza ondeke tokiriza tebakusikula basalaga gambo gambo sule balonde batwale tewabakulimba tini nayo mulala ndi kukwe wenka bakulimba limba bakusenda senda nyabo bakusabuza ondeke tokiriza
Okay.